yande sappo jeɗɗe min ta chapan tati sido kala ngo habaruji fulfulde ko jamo ne modon e le ko kibaruji din en kala hala jahangal ho ministre kawjido der leddi men Niger e denaw bibbe leddi toyta Asamaka do du konda gabbatalo ƴewa himbe dille wambe tawa be riwama to en Algérie ngari jodo kito en dan dun du konda ni be ngadi himbe hewbe sanne o mo noddu konda leede fungar ƴewa himbe mudden horrobe jam en jahanto en dan gaya du konda gan kale hala hon ittugol itte e yobugol jangal en dan taada wala na watno wodi le dubi chakitidi en dan yewtal me pendo studio kala ko haltina hala kokkol kibaruji dartidi kibaruji gongaaji moddudi yalla na wawi latinade fawar joddu konda ni wawade e do filo ko darto konuji e bolol kono wadder sahel dum wonno yewtal pendo gol sumana amadou jangato haruji ko djaw won e modon kibaruji meden ni hande de en puddiran dum hono fawar jondu ciede ko watto dollar hembre kanyum won ko hoccia dum du kono le wuretengo rugantam batsa dia kana e fawar jondu kono ni commune mo korgom dum du den en baawi de region mo marade noni sappo jere lewru avril alarba jabbinde noni won ko cedde koccia de gaddama du hon ton enda maradi e ngone jaarata gouverneur mo maradi non du kono de do cede hala mo hala ma sanne noy de gontiri Mokhtar Djibo latir kanyo enda wana do fawar jondu fedde tende tourne la page to enda tesawa der leydi gotirdi nan ko halni Ilia Moumini.
Une semaine de cela, cet argent a été. Je dirais mon père ni de Gonkocha der commune Korgom, den nom mingati, vidagole, famu de Yalhabar on Gonga, yonon dana, subaka o mingari, yu de secrétaire général on, do fila mudun, to vi min chede de la mit a lady Korgom, kam wadit e, to su du préfecture on, yes jama are, e adip e hausu, département mote sawa on. Chagan de chede de yutinano, den nom fam. Ma ko wana gonga jenom dum wadi ko biden poda hakkiloji bibbe wuro tesawa e korgom kinno
d'être prudent et d'être attentif
nani yarame le ko kibaruji ne tawadu konnani e fuddugol hitandu na enoga e tati o enani himbe jabe leede jadian ko gonde bangi hirnaga afrique ko heewi no gonno diweto na algeria no be to gabatte wadde tewtori godon ko duddu se riwam fu wadde takato e asamaka do wurno heedo ngo leedi niger hakkunu mudde algeria dum waddi ko ministre kawji de red leedi me niger mahamadou mbejo ka hamadou adamou souley o wadi jangal to enaga batti yodi himbe ko tawda o wi on wadno daga yaade e leede jadian ko gonde bangi hirnaga afrique de cdao mo hen fuddurba ya yita himbe mudum tawab to enam gam batte be kebbe korde wuroji mabbe kambe mube hodde be na ko OIM fedele duna hawjene dilo wambe anni wadon debbe dum enda dow hono maire Moussa Mamman kanyon ko hoje hala makko neldimindo.
Depuis le début de l'année 20
Ella fuddan dubu jinaaji didi eno gay e tati bigitol bibbe ledde hirnange Afrika woni no beedoro yesono ko watto nimbe ujinaaji jeddo e hembre e chapande jeddo e dido kambe woni ko bigita do der Asamaka de wuro Asamaka o dilambe ledde kamburi hande bibbe wuro dudde dum du no beeda golleji hirnyereji do keri ledde din mira watta dande yaade e ledde sede ya yawnude andita bibbe leede mu'en muyube wartana ko e mudum ko fedde OIM de sigili OIM du mido yama hemun yawtino sigila mun korrol dillambe leede muyube hotande ko e mun gan heba golle njodo le nimbe
e do fi goto ne be ganna himbe yuna njoyon ko riwa wari Algérie to wari jodan Asamaka don enda dum waddi ni 13 yaade 17 lewru avril hono faana jahangal hono himbe wombe le CNDH kawon fedde darnide hakke bibbe adamaabe me Agadez kany alternative espace citoyen ka ende darnibe bibbe leydino enda be jeey ton jahangal enda gam batte be jeewa be biine hakke bibbe adamaabe no henna yaabe e le himbe wombe no riwi e no wala Asamaka be enda Moussa Bachir goto e CNDH mo Agadez kawon horeje don enda o haali hala ka enda o hollino dum wontir fu to bande mi Moussa Mamma
plus de 5000
wadambe ujunaji jo diwowa ton endan leydi Algérie gari do enna Asamaka diwol mabbe goldu do tanaki ba islam labi daranade hakki bibbe adama ko watta kambe ujunare gom jeyabe e leede kewde rewbe e cukabe famarbe gadda do kerul leydi Niger e leydi Algérie kiloji sappo e joyi duude ton warde Asamaka tileedu be dillo wa koyde mabbe e gar hubere de enda be tawdaka diyan sako ko nyame wobbe mabbe barmuɓe woɓɓe no gondi kelol nangol maɓɓe gol enɗen woɓɓe nder gollirɗe en tawa nanga woɓɓe du dow laabi ɓe jaara du ɓe uddo a jina ɗum du min gonmiɗen jancca ngam laabi caka leyɗe e leyɗe jokkaki e irɗum he bandu
international
tonni fahande leydi Agadez to wiyete Arlite Kandou préfet o enda caggal lewru sumay timmi no fahande ndu julɗe gaadi o barkiteke jaam arde julɗe o waddi kono noddagal yaade e keddi ɓiɓɓe wuroɓe tawa toenda an Arlite gam batte Allah ɓe gollida e haɓɓiniɓe soogueji gomɗen reeni himɓe gam batte durdugol ɓiɗɗam bonɗa ko kañum e guykaji kono waɗi nder département o enda ko sakiti ɗum Noura Mallan Sani woni indema kanko préfet Arlite o enda nani ko haali e ley fawara joni junngo mbiyeteɗo Moutari Abdoulaye Bandimi
ko kaniɗon famande onon ɓiɓɓe wuuro kam woni guite e noppi soogueji kawjiɗi filla nde nagu ɗin gam kamɓe tan ɓe mbawta famude e hunde fuu ko woni no waɗa misali ndo jii beero nder banggere kaare bukkoci na cingalen ankani nder nokkuje to hoolare wala leymun piyon callalol noddon ɗum hooƴane laabi lawka kadendam miɗo watta dande yahde e ɓiɓɓe wuuro nimɓe fuu garta gotel ley jonde jan e potal gam en fuu en ɓiɓɓe leydi Niger no alsilameɓe dow konda ndenne nanganen leydi ndi nder lawol durwi diggol e ɓiɗɗa bonɗaku
denta adda
caggal ni hono neɗɗo heeɓi waɗi sumayere mum lewru ndu fa gasi sonon laɗo sallam no wiyake neɗɗo duro waɗa balɗe jeego sumayere ele lewru juldandu enna ɗum ɗuɗotugol lewru ndu eɗum wodi bara jeje sanne kano illu lewru ndu wata han ɗum ɗon waɗe joni noon tawtama woɓɓe no wodi latiɓe heɓay sumade lewru ndu fu fandu timmi no rewe hono ñalaɗo ko sumaki ƴiwde yoɓugol ñalaɗo ko sumaki ɗum warde e waɗugol nafilaji jeego ɗenɗan hegel ɓuuri sende ɓe oustaza Moustapha Ahmadou goto e wajotoɓe leydi meɗen nani ko halni Rafika Taher do
misali lewru sumayere de neɗɗo waɗi balɗe ɗe wawa sumade balɗe enda neɗɗo hani yoɓude gina gan ɗum Qur'ana wi'i nder aya hemre e capanɗe jeetati e go'o nder suratul bakara Allah wi'i neɗɗo fu waɗi balɗe ɗe sumaki no hani limude balɗe ɗe enda yoɓa gaɗa lewru sumayere yoɓude balɗe ɗe du no farilla no tawi du sumayere balɗe jeego o ɗo tirde lewru no sunna non de neɗɗo yoɓi farillaje muɗum ɗe de no wodi lawol waɗa sunna ɗe endan de wala du acca farilla o endan kan tilsi neɗɗo waɗa de neɗɗo yoɓidi farillaje muɗum ɗi se waɗa sunna o endan de wakkati on no hori ɗum woni ko wi'a nder Qur'ana
nonni ele sunna lwaɗo salalah sallam fa hande no wodi debbo alsilame wiyama no wawi yaade to liman julude haalde wiide ne yiɗi heɓene goriyo wala goriyo ɗum ɗon wiyama gacce fola o wonno ko fande oustage Haladou Yaya goto e wajotoɓe holli ɗo endan o wi gam hunnon ko laati so debbo waɗi ɗum heɓan hunta haaje mum wodi heɓandu reeno wakkati mo fawara jonde konda ni hon ndenago enɗan tawen tiiɗi ɗum
yeroɓe jeehi ƴamoy mo diɓɓe wala mbasi gum fuu gam laaɗo Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam wi ko andaka dow diina fuu alsilama en ƴama mo diɓɓe kamɓen doni annabijo dow ko ƴewata filla dewgal ko wodani alsilama en nafaka mawɗo gam alsilama fuu giɗɗo reena hoore mum e waɗugo ko Allah wani no handi waɗa irno ɗum wala baasi nder Qur'an Allah wi worɓe dewla rewɓe ɓe gala gorraɓe ko séri a holli worɓe weltoro eko ɓerɗe mumen yiɗi noon do rewɓe kolla ko ɓerɗe maɓɓe giɗi wala baasi gum
nani fa hande so en ƴeewi eley kibaruiɗen kala haala fande sumayere nde enɗa caggal nde gasi jonkan ɗum hani neɗɗo ñaama fa heɓa reena ɓandu muɗum ɓeyda e dow sumayere nde caggal wittake docteur Abdourazak Bello anduɗo sanne dow ñamduji ɓiɓɓe adama nani ko halni bandimin mbiyeteɗo Fatima Lan Yaro
not organisme
ɓalli meɗen nder wakkati sumayere nde jaccorama hano ndiyam muɗum hanti ndenne no woɗi sanne caggal sumayere nden tagaɗo heɓta ndiyam ɓandu mum ɗam warta bako nimɓe no tawale wakkati wulare o tinno e jarɗe ndiyam sanne no waddan ndiyam ɓandu jomum warta neɗɗo hinno du e ñamɓe kulle ɓoyloje reedu muɗum gam nder sumayere nden waɗi nimɓe ɗuɓɓe heɓuɓe saɗornan ɓoylugol deeɗi e tukugol muɗum kano gaɗa sumayere nden jarol ndiyam ɗungol no ɓuytiran ɓoylugol deeɗi maɓɓe.
en jantan nan gay jokkay region mo do sononi nokoto fa hande en kalna hala wi edike hono hojugol ittugol itte kanyo yobugol jangal hono ko latin donno hono reta reta wala no yehirno wodir e le dubi cakati di anda dum wonno ko kawjido sarusi nangol jangal ko departement en ambite do Moussa Mamman Kabir o halani bandi min fadal alu e ko wadi
Gaya representa la pres
Lady Gaya no Lady Mauni Taurani e Jawdi wondi lay mayri do ko ewata lumaku gongu ko nandi emun hisa arano mumin gadini himbe gida jobol jangal e itte sai himbe satinama don ko yoba kambe bowi deni ewama do jobol itte na jangal hunono ko wajibi do e lady fu be joba jangal e itte denne handa ba sarusi hawjini e fi jobol itte e jangal watna jomun illare don ko yoba himbe garobe no joba duda mido wawi hano tiede kawrade burta feccere worde do herme illa garki amin do gaya
depuis notre arrivée.
Hande yawtal men pinno haltana hala kokkol kibaruji labbi lobbi yalla din do nawawi hono fawar jondu wallude gam batte alle e dum wada jamse o e dum riwa konuji to konda dum wonno ko fande mbietedo Ivan Guichaud lati do hono jangino sannonde ecole mbietedo Bruxelles School of International Studio o halani tarnal fude Ahmed o jom andal do fila ko dartinde nago ele leydi endang o wi edum wawi latade sanne
il faut un système de
habaruji tabbitidi habaruji gongaji dum woni ko hani der fi gollude hokka habaruji humpita jamaare habaruji hana nawtore gam honude de en dari ni habaru no wodi ko nafira jamaare de enden kan watta neddo anda no tokkira wada cubakim anda ko hani wadudi dundu wadi ko miden bi'a habaru kokkol munni hana nawtore himbe kumpite do no woni no wada der fi konuji hokka be gonga fenna na fela beto deni habaru no hokke hokkire gonga dum acca fedude halaji wonnude be bonnude beto deni kokkobe habaruji no kani durude no kokka himbe habaruji dartidi habaruji gongaji der demle mu en
habaru gongajo no wayi wadude balla mudun der lawor sulude fitinaji tawadi der Niger e Mali o
on n'est pas capable de dire que c'est ça qui va permettre
dum wawa wi ude ko tabbat kanyum woni la ol hebude mosola sador maji di enden amma fedude hala hokka habaru der fi konu dum waddata ko habaru o enden ni darjamu hela o lato jonke nyumu kokku dom on tan wadobe widagol kokka habaru kana gatta hedoran hedoron gonfu de hana nondu habaru mo be kokka o enden lato to nyumu mabbe kambe tan hana dundu woni ko hida
on limti fondation irondelle studio kalangu mo niger studio tamani mo mali nokku o e hen cuudi habaru di kedani hande
la fondation
irondelle miden limta dum gallabi di gollobe fedde de enda nawtorto tefude habaruji e hokkude habaruji di enda humpita himbe no labi dartidi non di gala fu ko feliri habaruji mabbe didu dibe kokka himbe to tawa der leydi fu no bawi hettinade habaruji di enda der demle mu en do gongadu e ko wadi habaruji mabbe di enda tuugi politikaku jokkade e laamu na e gubal gal jaka e laamu na jokkade e leydi singon fu alama mun hi atake der gollal mabbe gal enda lawi didu min gomi den cifu dundu woni ko fero diri golle mabbe
on nani yewtal men en pindinon latingol faande mbiyetedo Ivan Guichaud latido jo andal san jangino e lekkuliji mawdo fi ko darti denago no andidu denago le men sahel enda haldo fi ko darto kibaruji labdi cenidi yalla en wawi wallude bolowolde kanyi kunu ngadoji di enam yar tiagal dun dawsa yewtal makanko e tarnan fuda ahmed kettin ko min pirte dengal fulfulde kedibe non don dade mudun e dengal fulfulde enda e me hora sumana amadou hawtaddu ko do masinaaji e wombe do dereji men fu yoto assalamu alaikum balata jam walima cidio e hawa usman jonki baruji dengal hausankore